Since morning, mtoto mama niko rada dijioni. Nasaka na sizioni, niko rada sijalala since morning. Napa since morning, since morning. Mtoto mama niko rada dijioni. Nasaka na sizioni, niko rada sijalala since morning. Napa since morning.
Hey, mapolitisha bado huku ni kumanga, lakini abandu alise manga vindu vichanjanga. So na maintain my state ya kujipanga. Ista kuna kazi labda kuza nduku na umakanga. And that's how it is, anakurada. Thump thump a beast, wanatumada. Stash na maris, ndona kulanga. Kikumbuka ndugu yangu Shamir, tunakuwaga hey. Kwa sasa wejo safiri vyema, ngori ni ile ile ya kuibia. Tajiri dema mbogi ni ile ile ya kuingia. Sabili wera story ni ile ile ya kuingiza mabingi jela. Tunawacheck it now, study continue. Form 34AB is on the form zenu. Misi jui form ni gani, but najua nakaa hapa. Pia najua juzu mjuni ya nikunywa kahawa sapa.
Nasaka na sizioni. Since morning, mtoto mama niko rada dijioni. Nasaka na sizioni, niko rada sijalala since morning. Napa since morning, since morning. Mtoto mama niko rada dijioni. Nasaka na sizioni, niko rada sijalala since morning. Napa since morning.
Yeah, maisha geto nshida ini ni kasi ujinga. Best yangu for 6 months ameshinda rehab, but kurudi usikio ready mchizi ameshika mzinga. Ole wenyu mlio na vizazi vishala niwa. Nshala uneza pata mtoto na mlevi mtarajiwa. Nashanga mkopo uko aje jazi, venye kopra niongelesha na maringo. Na yeye tu ni afande amesahau manzetu kwa era ya freedom bila harasa. Nisema that na give thanks ni kwa infaxes. Yes, inge join portas ya katika social university. Ala msiki binuru, wewe lala minko bizi. Nika ujui Instagram situ liachia na mziki na mavideo. Hey, my story si utani, these are policies for learning. This for many out there who prefer quality from money. Walifanya tricks walami, shida ni hustle toka zamani. Analyst info track ni kuanalyze to political rise.
Since morning, nasaka na sizioni. Since morning, mtoto mama niko rada dijioni. Nasaka na sizioni, niko rada sijalala since morning. Napa since morning, since morning. Mtoto mama niko rada dijioni. Nasaka na sizioni, niko rada sijalala since morning. Napa since morning, since morning. Mtoto mama niko rada dijioni. Nasaka na sizioni, niko rada sijalala since. Mtoto mama niko rada dijioni. Nasaka na sizioni, niko rada sijalala since morning. Napa since morning.
Sai ni saa ngapi? Hizi saa ni saa ngapi? Na hajakuja? Na nilimwambia tu